Guno gwe mulembo mutali sanyu Uliwo itabako kulimanga koko Abantu begayise nkuta Uwa government obutabasasira Umusolo gwe kwanga Uganda ogusolozebwa Wachite gukole bigusolozesa Zengudo zabale mokola Zijute vinya bifanagana kempuku Edagala mu malwaliro Teririyo muntu addukire walumwa Nabasawa wali tuyambe ko tujanjaba mu gwanga Nabo bedima lwa misali nsegendawa Nebuza abannansi kiki kye twalya Gavumenti otunyigirizanga buli kadde Omuntu onyumirwa otya kuba mu nsi yo Ninaga muntu ekulaga enkya nti nnegwako Uganda kati weetuuse N'abamu benyiddwa n'ensi lwakunyigirizibwa Lwaki tunaakola kiki mbuuza Kuba emirembe tewali era kati bagaba n'obutwa Bannange ennumirirwa ensi yange Uganda eyalwanya bajjajjaffe Abazira b'emmanya gwanga balirwanira bangi bafudde tewali akungudde Nuwakuba ensi yange Uganda eyalwanya bajjajjaffe Abasira b'emmanya gwanga balirwanira bangi bafudde tewali akungudde Abantu benyigira mu lutalo olwagobogo tebasobola okununula ensi yaabwe Ekikwewuunyisa olutalo olwaluwangula omuntu omu n'atandika okwefuula Yasooka batuma ssente buli eyazirina n'abagamba bakoze ssente mpya Ezaaliwo ku mulembe ogwo n'azikaddiya ng'awaayo emiliyoni afuna kasanvu Eggwanga we lyava lyafuwale Kati ssente zinaabuusa atuukukira ne kuzaaliwa ensi mu gitwala wa kye mbibuuza Kuba ebintu biremyemu abalala mu kite Buli kye mukola ekiswaziza ensi ebalaba N'ettaka ly'abantu libbiddwa nnyo abanene Abantu okumiwa zibbeiro nakyo muwali yakipika Eno Uganda eswaza misana Bannange ennumirirwa ensi yange Eno Uganda eyalwanya bajjajjaffe Abazira b'emmanya gwanga balirwanira bangi bafudde tewali akungudde Nuwakuba ensi yange Eno Uganda eyalwanya bajjajjaffe Abasira b'emmanya gwanga balirwanira bangi bafudde tewali akungudde Mazima gwanga nabakiddalanga ne ssemateeka aliwo otutuusa mikolo Palamenti bagyezza twerimbira ki nga tulonda ebifo enkumu Esiga eddamuzi beekolera byabwe bye baagadde Bali kuffe bay'omusiku ya gwanga munnansi nabonabona okubulwa obwenkanya Okujjako nga tumize ppini buli muntu n'ajjayo olulimi oluwakanya Tunasirika kijja kutulya Tukwatire wamu nga tutasaba kyakula Bannaddiini mwamire Temunnakola kimala N'abayimbi mwogere Kino kye kitutaasa okutuliisa obufikira Enguzi eremye okulwanyisa okkoma Oli ku bannansi otikka musolo Eno Uganda gyeraga wazibu kulaba Buli muntu gw'otunuulira akaaba Bangi basomye ne bataganyulwa Bakola bwakadaama abantu abayivu Bamanyi n'abamu obutabasasula Bafiira n'embiyumba nga gavumenti esirise Kiruma Bannange ennumirirwa ensi yange Eno Uganda eyalwanya bajjajjaffe Abazira b'emmanya gwanga balirwanira Bangi bafudde tewali akungudde Nuwakuba ensi yange Eno Uganda eyalwanya bajjajjaffe Abasira b'emmanya gwanga balirwanira Bangi bafudde tewali akungudde Nteeka Uganda yaffe eno mu mikono gyo taata Otuggyemu abo abatagyagala Okuva lwe twefuga ensi yaffe eri mu mirango egyo Baginyizenyize ekitoliro Ate n'abanyigiriza ensi yaffe nabo balina abaabwe Babakwata ng'abalera bebi Ng'ate ffe abanyigirizibwa eno mu nsi tuli mu nfaafa Batuyisa ng'ekyokuttale Wano w'ensabira omukama nannyini buyinza taata Batuggyemu ng'obanyiga mpola Kuba kye mukoze kimala tuba koye mwelu wa mafandali mukize na njini mwentalama udayoje mwava mbusa wenyana kubanga mwefude nyabalumwa songa Uganda temujagala munyumiru achimujinyaga wabula Uganda ya kola sala kankuma usiku na mpijira bile katumbu musira nchima ewa fecha kanyombo zisiwala ewa ngulika unza mayumba kumi
sibu. Remember where you got it first. www.djericom.com